Yeah. Gang gang. Yeah. Chilling with my gang, I'm a bad man. Shore na nuliza sasa what a one. Nikajiongeza kama vile tan. Tukajikuta tupo tuchumbani. Toto nacheza FIFA, nikaona leo nimekwisha. Mara na koroma kama mtungi wa shisha. Vita, ana bonge la komita kipita. Lazima unyanyue kichwa. Wala mimi nataka kuandawi. Shepu yako inafanya mpagawi. Siku hachi hata walushi mawe Tuwe pamoja na watoto tuzae Wala imi nataka kuandawi Shepu yako inafanya mpagawi Siku hachi hata walushi mawe Tuwe pamoja na watoto tuzae Milo napocheka tu On God Yeah Najua nitakupata pata On God Yeah Milo napocheka tu On God Yeah Najua nitakupata pata On God Yeah, kila nkiona we, everyday Kiona we kama vile holiday yeah. Enemies wanna let a bad energy Only you are giving my everything Baby I'm your one man Nitakupenda till the end of time
Call me when you need me Call me when you need me
Anasongesha, na mele meta, mama leta, wanatepeta, wefundi veta, anavovesha, unaniwasha baby girl generator, This is never smile, have a let it ma. This is never bang, have a let it ma. Nipeleke unavotaka kedikteta ma.
Aulai umependeza ma.
Bila unavocheka tu. On God. Yeah. Najua nitakupata pata. On God. Yeah. Bila unavocheka tu. On God. Yeah. Najua nitakupata pata. On God. Yeah. Mama njonete. Mama njolete Mama njolete
Call me when you need me
Mama njolete Mama njolete Mama njolete
Call me when you need me